Usife moyo usife, yo Mola yupo nawe, yo Mola yupo nawe. Usife moyo usife, yo Mola yupo nawe, yo Mola yupo nawe.
Usife moyo usife, yo Mola yupo nawe, yo Mola yupo nawe. Usife moyo usife, yo Mola yupo nawe, yo Mola yupo nawe.
Mangapi yanayotufika, makubwa na ya kutisha, tashari yenye mashaka, ila Mola katuvusha, mpaka leo tunacheka. Mangapi yanayotufika, makubwa na ya kutisha, tashari yenye mashaka, ila Mola katuvusha, mpaka leo tunacheka. Matatizo na vilio tuyakabidhi kwake, ndiyo kimbilio, hakuna mfano wake. Matatizo na vilio tuyakabidhi kwake, ndiyo.